DachimSafi.com.
Mimi, that's my love. Oh, oh, that's my love. Mimi, that's my love. Oh, that's my love.
Sicheki na yeyote, kula nina kubabako, nye wengine viroboto, mnapitisha matako. Ukijiona mzuri sana, utapendwa na babako. Nimeshazifuka tama, mimi siyo levo zako. Kama unipendi unikome, unipendi unikome. 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 Kahuna lako unachako, unitishi kubabako. Unachojivunia matako, hilo shepu siyo lako. Kutwa kelele sikioni, kwani yako yaoni. Yanayo kukomaza usoni, mbona nayo yasemi. Kama unipendi unikome, unipendi unikome. 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 Nani amenuna aje, nani kanuna aje. Nani amenuna aje, nani kanuna aje. Nani amenuna aje, nani kanuna aje. Nani amenuna aje, kama kanuna aje. Nikome, unipendi unikome. Nikome, unipendi unikome. Nikome, unipendi unikome.
Kuangwa makali kutoka kwa DachimSafi.com.